Shuthuthanda lungfanele, oh yeah, yeah. Shuthuthanda lungfanele, oh yeah, yeah. Bona baningi, baningi, yeah. Bona baningi, baningi, yeah. Shuthuthanda lungfanele, hamba kwenza kima kungfanele. Shuthuthanda lungfanele. Abakwenza kima kungifanele. Endi baningi, endi baningi, uyeye. Endi baningi, endi baningi, uyeye. Shuto tanda lungifanele. Abakwenza kima kungifanele. Shuto tanda lungifanele. Abakwenza kima kungifanele. Endi baningi, endi baningi, uyeye. Endi baningi, yeah yeah. Shuto tanda lungfanele, ndono ngzame ngapa ko ane. Chisiyo ya mina mabri, yinti pebuzung aine. Kumama friends wako utangi kfanele, wenu zong mshia, senganele. Inche long tata ngayo nami senganele. Oh yeah, yeah. Ole kutanda lanja bulo, no mang Pepang pali kulo Uno kung kilag sasag to sanggi es pa Hindi nga ngawin dya isi mas fa Oh yeah, yeah Oh yeah, yeah Shuto tanda lungfanele Haba kwenza kima kungfanele Endi baningi Endi baningi Oh yeah, yeah Endi baningi, endi baningi, yeah yeah. Shuto tanda lungfanele, haba kwenza kima kungfanele. Shuto tanda lungfanele, haba kwenza kima kungfanele. Endi baningi, endi baningi, yeah yeah. Endi baningi, endi baningi, yeah yeah.